NorthwestMusic.co.
Ya pile wo very difficult to fight. Wangu sele wakatu kile nakuya. You left me nishikanda tele kuya. Yangu shupilenga ya mekupa lonely. Cause I was used to kupa na yobe only. I gave you all kufila kufisa kanawa. Waile wo wawanyine kobe kanawa. Changu shupilenga kuno kukufurama. Kuichi samu na wangu amechiku hulama. I learned out, forget about you. I met someone who's like you. In fact, she's better than you. Special than you. Better than you.
Zombo,
yes.
Muri ya mungu wa mwene mawakembo. Wakusesele mungu momo yako wana mbongo. Mureba jine kutia ngaye masuri. Uze kautu waka ina ya mibuwa nanguli. Unyime nge kutu nyanshi kwa sata kuli. Ye mnamo mnamo mumo senda mazari. Wona weka makango sabi na kamwana. Hapona timposti lakusha bahana. Nguri na iPhone ngwa nukeka jiri jiri. Nisi wangu lingi ya kule ngawea shiri shiri. Ukwa nukambwa chikifa shi uri uri. Kile mwasiza shima alinga kapuli puli. Kupule nga jindu kalikolo. Wabune ngwe pa mwena kafula muli solo.
Ay, 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 ay,
NorthwestMusic.co.